Kita cari syah, ilakin nak toka moshin, kikin nak kisah. Nani hapa toshi, tamani kunivuta, ili tuwe wote, nitakushika, mana misi chose. Mary Jane, I'm sweetie, sweetie. Mary Jane, I'm pretty, pretty.
When me light it up, me make him say cologne.
Bond is true, a la 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 la.
Say yo, oh, yo, oh, oh. Say yo, oh, yo, oh, oh.
Napenda kuitonga hivyo, alafu naiwasha. Napenda kuitonga hivyo, alafu naiwasha. Me, I need the light,
I feel I need it.
Unajua, au kama ujajua, hako ka smell tu, napo naga devi mafua. Wa, napo kupo kuchua, napo kweka kwa lips, na washa unanichukua. Ladha yako kabambe, melijeni soka makoka na gambe. Nyonga nyonga shika pepa uilambe. Steam ni ladha vibe Monday to Monday. Ayi, mambo ni kwa ushaidi. I wish wajue jinsi navo kufaidi. Asiyo Christmas tu mpaka idi. Nachoma kitu na kula kigaidi.
Nenda kuitonga hivyo, alafu naiwasha. Toka nduke, ukienda nivuta chooni. Kijite, nitakupanda mpaka kichoni. Kibirite, kikiwasha uwezi kukuna. Ni mtite, yeah yeah. Kuna wengine wana nivuti ya steam, na wengine nisha wati ya wazim. Na ili unipata lazima uwe na mwalim. Mana, so mjezo, kuwiti mbise. Mary Jane, I'm sweetie, sweetie. Mary Jane, I'm pretty, pretty.
When me light it up,
set it up, feed it up.
Bond is true, la 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 la.
Say-